New Boy Record.
Hey, yeah.
S cool on the beat.
Love can't stop ya.
From all parts to Simo.
Oh, na 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 na. Be one zombie. Elona chalo chala, chifuna chewe na bi. Without you, I feel like I'm not complete. Iwe woman invesa sweet. Tula putwa kwa tuli sweet. Chifuko ndiwe gero ni makonde ya majiji. Umani panga ma baby. Chikondi chako chidi crazy ma jiji. Na hienda na zanga ni jiji. Never seen a girl like you. Mutima wanga unabiri for you. Kaleza ni za tenga che you. You and I many for better for worse.
Mutima wanga wakutika. Sinza konda munti uko panda iwe. Ko panda iwe. Ko panda iwe. Sinza konda munti uko panda iwe. Ko panda iwe. Mweni ni kuzibila.
Baby.
Sinza konda na wila. Oh yeah. Nizale tana kambale. Monga nsomba batipale. I can't no live without you.
Di omazi wampikila chiwa tu.
Jima wanga wakutika. Sinza konda munti uko panda iwe. Uko panda iwe.